zena bivako. Kwa bidakara wache ya mami. Kati zena taku benzi zezenzi ze waka. Nebi fimbi nafuna sijafa na fi. Zabza, the shore every big nyash name is Embeza. Every family and cocoa never be with that. You are a build it, Zabza.
What a moon, David. What
do you want me to say?
That's the man who wears it.
Don't be old.
Nina Mizigatano.
What do you want me to say?
Chidi mama vunya, never demo na bobe unya. Oh my God, we atali nampala nasula kuchange, nevi chala vinalia kuzange, navaku mwenge nenyweda vyange, navaku mwenge nenyweda vyange. Atali na sende tasula kuzange, atali na sende davu medali ndazi. We, kuwa tulemu.
Tugenda kuwa mutuye na, tukili zibu.
Watemu David awana.
Hey.